Lan B Records.
Mureka mbabwire ye mu mese abari hano ibijya bimbaho iyo mu mayira hari umukobwa tujye duhura te arandya yo mu mutima si duhuza ibikorwa cyangwa sexy arambara karya te bikandya wana say that I love her bikanga umva kubabara kuri mu buryohe umva urukundo kuri mu mucanga canga yanga si abantu nje akemera sinamuteza kumba babara sinamuteza kuribwa umutima njye namukunda kugeza gupfa njye namukunda kugeza gupfa okay. Na wundi njye nakunda na wundi baby nashaka na wundi baby nashaka na wundi baby nakunda na wundi baby nakunda na wundi ukurusha urukundo
sitirine kyoli muwala mulungi asana buli bwe nkuloza ko ankolonize kakana ebirowoozo n'omutima wabitwala byonna baganda bagamba nti gw'olabyeko ye mwana ngenze nebineti kuba yasingira bonna abennugunte babulayo saako n'abefitina bogedde bingi nga lineti bwe sikusaana gwe n'olemerako n'obalaga nti nno twesaana sembeera kukisinge bategeere nti twagalana dayira okulaga omukwano ng'esimira entaana mu bulamu bwange lineti ofuuse pulwana sinakindi kati ofuuse wiina kanjagale gwe kuba balala sibina kanjagale lineti kuba balala sibina
ndakukunda urabizi ndakwese gusange kiwanje
ndakunda na wundi baby nashaka na wundi baby nashaka na wundi baby nakunda na wundi baby nakunda na wundi ukurusha urukundo
my lover don't cheat me don't neglect me let's love me I will die okay.
Na wundi, baby, nashaka.